brother. This life so tight, never let me down.
Digital best me.
Yeah. Good luck, messengers.
Eat one for emergency. Abana nimekuja kwako urgently. Eat one for emergency. Abana nimekuja kwako urgently. Eat one for emergency. Abana nimekuja kwako urgently.
Bana nimekuja kwako, shida zangu zote nimeleta kwako. John kija kwako, masaibu yangu yote yatakwisha. Shida na gharama zimekuwa mingi kwangu baba. Kisa na mikasa zimenifanya mimi nije kwako.
Kileta kufanya kile wakati mimi ninawaza kitu gani sasa nitafanya. Maisha ni nimebakilia ni kwa kubasi mimi tatuliza. Bamba oh, na kupenda
sina mengi ya kufanya. Ninajua utanipenda, shetani aniponza anataka kunizika. Sina mengi ya kufanya, ninajua utanipenda, shetani aniponza anataka kunizika mimi.
I don't know what to do if you leave me, Lord. I've been so tight, taken by Satan. Men suffering, being in a mission. I'm so tired, I'm back to you, God. I'll never let you down, I'll never let you go. I'm gonna sing for you, I'm gonna serve you. You are my Lord, yeah. And I like you.
This one for emergency. Abana nimekuja kwako urgently. 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 This one for emergency. This one for emergency. Abana nimekuja kwako urgently. This one for emergency. Abana nimekuja kwako urgently. This one for emergency. Abana nimekuja kwako urgently.
Father, you wanna good luck messengers.